more that I need, ma. Me nataka waumie. Baby, nikisia tarani, ma. Me nataka waumie. Akitoka mama, anafata mpenzi ambaye ndo wewe, your happiness. Wakitoka wazazi, anafata mpenzi ambaye ndo wewe, your happiness. Mimi kwako tete, nidekeze kama mtoto. Ukitaka nibebe mgongoni, nifunze kutembea. Ichanganya sari fanta banana, ndo ulivyo mtamu sweetie sweetie. Sexy body and fantana, lips in a taste your baby baby. Oh baby, nakupenda, nakukunda. Sogea nikupambe, sogea nikubusu nje kutanda. Mon fere, je te, te amo baby we. Akitoka mama, anafata mpenzi ambaye ndo wewe. Wakitoka wazazi, anafata mpenzi ambaye ndo wewe, your my happiness. Mimi kwako tete, nidekeze kama mtoto. Ukitaka nibebe mgongoni, unifunze kutembea.
Slicer.